sumani leso kajana alhamdulillah acheni hebat nimetoka mbali tena pisela kwa wana unijaji honey petos mambo kibosi bosi like aitoni kosti mzigo metuwa poti hey, acha shereke nishereke nikunywe hadi nilewe nizime tingadi nibebwe akika Mungu wetu sote tena natupenda sote you know akika Mungu wetu sote tena natupenda sote leo mimi kesho wewe na jana kani nyima kakupa wewe sana mimi yeah nishachepwa sana mimi yeah si ama boda gula gula ama boda gula yeah nishakula msoto sana mimi you know nishachepwa sana mimi ani petos mambo kibosi bosi like aitoni kosi mzigo metuwa poti acha nshereke nishereke nikunywe hadi nilewe nizime tingani nibewe akika Mungu wetu sote tena natupenda sote you know akika Mungu wetu sote tena natupenda sote